Then as Kili Bible is it, to chapter 5, what Kamati, chapter 5, Safunda go verse 14. Afunda ku verse 14 ithi iBhayibhile phani lukhanyiso lwehlabathi and kwaye sizawuthetha ukuthi kuthetha ukuthini ukuba lukhanyiso and kwaye nomsebenzi wokhanyiso and kwaye thina amaKrestu singahlala silukhanyiso njani ezimpilweni zethu. Ufunde ngohlobo ithi nina nilukhanyiso lwehlabathi, umzi ome phezu kwentaba awunakufihlakala, kananjalo abasibaneki isibane basibeke phansi kwesitya, basibeka esiphathweni saso sikhanyisele bonke abasendlini. Malukhanye ngokunjalo ukhanyiselo lwenu phambi kwabantu, ukuze bayibone imisebenzi yenu emihle bamzukise uyihlo osemazulwini. Masithandazeni. Baba Thixo Nkosi yethu uYesu Kristu, siyakubulela kakhulu ngezwi lakho, siyakubulela kakhulu nangethuba othe wasipha lona ukuze size endlini yakho sizokhonza simakadini kwaye sive ukuthetha kwakho. Siyakuthandaza Thixo wethu ukuthi izwi lakho okuthethiweyo ngalo Thixo wami usezawuthetha ngalo uhlalise kuthi ezintliziyweni. Sipha amandla sika siphuma kule ndawo siyokuphila ngokuthetha kwaye nangokuthanda kwizwi lakho. Ndiyakuthandaza ukuba ukhona ubani kule ndawo ongakwazi wena njengenkosi nomsindisi wempilo yakhe, abonakale namhlanje simakade, umenze ukuthi afikelele kuyazini inyaniso. Kanizalise ngomoya wakho ongcwele, fihle kumsebenzi waseCalvary ukuze ningazokuthintela ukusebenza kamoya kule ndawo ngegama likaYesu Kristu. Amen. Amen. Besithethile ngolosithathu ukuthi siyityiwa yehlabathi, and xa sithetha ngobutyiwa behlabathi inento yokwenza nobudlelwane esiba nabo kunye nehlabathi. Siyityiwa ngokuba siyalilondoloza ihlabathi ekuthini lonakale, and kwaye xa singena namhlanje ukhanyiso linento yokwenza nokumazi uThixo, and kwaye linento yokwenza nendlela esiphila ngayo ebomini bethu. So funeke sibambe ezo zinto zimbini, ukuthi xa kuthethwa ngokhanyiso ngendlela esimaziyo ngayo uThixo ngokwengqondo, ukuthi ukhanyile na, ubonakele ezimpilweni zethu, okanye kwesibini, ingaba siyahamba elukhanyeni okanye sisahamba ebumnyameni, sisahamba enyameni yethu, njalo njalo. So funeke sijonge ezo zinto zimbini. IBhayibhile ithi kayithetha kakuhle silukhanyiso lwehlabathi. Tyhila nampha kuncwadi kaYohane chapter 8 verse 12. Ncwadi kaYohane chapter 8 verse 12, amazwi kaYesu Kristu. Wabuya ngoko uYesu wathetha kubo esithi, ndim ukhanyiso lwehlabathi, lowo undilandelayo akayi kuhamba ebumnyameni, yena uya kuba nalo ukhanyiso lobomi. Amen. So uYesu Kristu apho kule ndawo uthetha kunye nabafundi bakhe, uthi abo bamlandelayo baza kuba nalo ukhanyiso. And ithi iBhayibhile nakulena kuncwadi kaMateyu sathetha nabafundi bakhe ukuthi nilukhanyiso lwehlabathi. And bangcwele, nantsi into ofuneka siyiqonde, ngaphandle kokuba sibe kuYesu Kristu okanye simlandele uYesu Kristu, ukhanyiso asinalo. Amen. Sifana nje ilanga lilo elinika ukukhanya, inyanga yona into yenzayo reflector nje ilight esuka elangeni, kwaye namaKrestu sifana nenyanga sireflector ukukhanya kukaYesu Kristu ehlabathini, kwaye kumele bangcwele sibe njalo. And kwaye ngumangaliso indaba yokuthi ilanga lifike lilayite inyanga, lilayite inyanga ibe yinyanga enika ukukhanya. And kwaye noYesu Kristu fika abe ngumangaliso empilweni zabantu. Abantu bebekade bengenathando babe nothando ngenxa yokuba baye bafumana uYesu Kristu. Ubudlelwane obungalunganga buphela bulunga ngoba kufike umangaliso okunguYesu Kristu. Abantu bebephila impilo ezibanzakalisayo impilo ezingena njongo kodwa bathi bokuhlangana kunye noYesu Kristu baphile impilo ezinenjongo ezimpilweni zabo so singabantwana bakaThixo funeke ngamaxesha onke sifune ukubonakalalisa ukukhanya kukaYesu Kristu sizibonakalalisa ukuthi sikuko ukukhanya kukaYesu Kristu kwaye sihamba ekukhanyeni kwakhe izwi lakhe liye latyhila ezimpilweni zethu amen masijonge ukuthi thethe ukuthini xa sithi silukhanyiso lwehlabathi masiphinde sibuyele kwezinto zimbini ndithethe ngazo ithetha okokuqala olukhanyiso lwehlabathi ukukhanya kuvelile ezimpilweni zethu samazi uYesu Kristu and kwaye okokukhanya kuzawuvela ezwini lakhe xa sifunda izwi lakhe kungona ukukhanya sizokubona ezimpilweni zethu incwadi yendumiso phaya kuchapter 119:105 iverse lisisibane senyawo zam ilizwi lakho likukhanya emendweni wam amen so izwi likaThixo lilo elisinika ukuqonda ngoThixo lilo elisibonakalisa indlela emasihambe ngayo and kwayindlela leyo eza kumkholisa uThixo wamazulu kodwa kasibuyela ngapha kwicala lezenzo zobulungisa ngenxa yokuba sihamba ekukhanyeni ngenxa yokuba silukhanywa ithi phaya kuncwadi kwayabaseroma chapter 13 verse 12 abaseroma chapter 13 verse 12 uyapha ku 14 ubusuku buhambile ukusa ke kusondele masilahle ngoko imisebenzi yobumnyama siqhobe intonga zokukhanya masihambe sizibekile ngokwasemini kungabi sezindlwaleni nasekunxileni kungabi sekuphimiseni nasebuhletyweni kungabi sezinkanini nasemoneni yembathani ke inkosi uYesu Kristu ize ikwazelele inyama ningakwenzeli ukukhwezelela inkanuko zayo amen so siyabona kwelicala lingapha siqala sibanokhanya ngenxa yezwi likaThixo kwaye kwelicala lingapha sihambe ekukhanyeni kuba silandela izwi likaThixo amen abantu abasekukhanyeni abantu abangahambiyo ebumnyameni izenzo zabo zizawubonakala ngoba umntu ohamba ebumnyameni into ayenzayo uza kwenzakalisa abanye okanye azenzakalise naye amen uhambe ebutywaleni apha ithi ezindywaleni njalo unxileni zonke ezo zinto zinjalo but ikuba sisindisiwe kwaye singabantwana bakaThixo khanyiso lukaYesu Kristu lukhona ezimpilweni zethu sizayibona into eza kwenzakalisa iimpilo zethu isekude amen isekude but ukuba asiboni ithetha ukuthi mhlawumbi ukhanyiso lukaYesu Kristu zange lubekho kwawubakho ezimpilweni zethu tyhila nam phaa kwincwadi kaIsaya and le ncwadi kaIsaya ndingatsho uchapter 5 verse 20 okay le vesi yodwa icacisa isimo sabantu isimo sehlabathi indlela ezingayo but apha kule ndawo kule vesi iye yaziqulatha zombini ezinto zithetha ngayo kukhanya kwezwi likaThixo enkwaye nokukhanya xa sihamba ezwini likaThixo ithi heha abathi okubi kulungile okulungileyo kubi abamisa ubumnyama endaweni yokukhanya ukukhanya endaweni yobumnyama abamisa ubukhakha endaweni yobumnandi ubumnandi endaweni yobukhakha amen lihlabathi eli if umela into elungileyo namhlanje ubackward uphila ngexesha lakudala awazi amaxesha funeka utshintshe indlela owenza ngayo izinto kodwa abangcwele siyazi enyanisweni sizawulandela uThixo wamazulu noba ihlabathi alimlandeli uThixo wamazulu amen enkwaye amaKristu kase sijonga practically ngento empilweni yethu ngendlela esinokuba ngako kukhanyiswe ehlabathini sibalukhanyiso ehlabathini ngenxa yokuba simazile uThixo ihlabathi lona alimazanga amen and kwaye nje lingamazanga not only ihlabathi alimazanga uThixo kodwa liye lamlandula lamrejecta alamfuna enkwaye ukuba uthe wamrejecta uThixo uzawuhamba ebumnyameni. Amen. Ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle phaya uthe endaweni yokuthi bakhonze uThixo ophilayo baye bayitshintsha yonke intsobi kaThixo ophilayo bayifanisa nezinambuzane neenkomo nazo zonke ezi zinto. Ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle wabanikela ukuze iingqiqo zabo zenziwe mnyama. Amen. So abantu abangamamkelanga uThixo okanye abangamlandelanga uThixo wamazulu kuye kube njalo ezimpilweni zabo, bahambe ebumnyameni besiba bona balumkile. Yazi abona bantu abakleva kakhulu, abantu abarejecta inyaniso yezu likaThixo, bazoba nedebate yokuba yintoni eza kuqala, yinkukhu okanye liqanda. Amen. But ndiyambulela uThixo even noba ndisimple kangakanani, uthi uThixo ekuqalekeni wayidala yonke into ekhona and kwaye imbewu yayo yaba kuyo. And imbewu yenkukhu intoni? Liqanda. So abantu baza kwenza loo nto ngenxa yokuba bemrejecta uThixo wamazulu. So funeke siyazi bangcwele ukuba uThixo wamazulu siye samlatela ngaphandle ezimpilweni zethu, sizawuphela sibe zizityatha and kwaye sihambe sihambe ebumnyameni. Ithi kayithetha kakuhle kwindumiso ngabantu abamrejectayo, abantu abamlandulayo uThixo wamazulu, sithi isidenge entliziyweni yaso akukho Thixo. Amen bangcwele. Ithi kayithi babonakalalisa babonakalisile balusikizi ngeentlondi zabo, akukho wenza okulungileyo. And iBhayibhile explainer umntu osisidenge ngenxa yokuthi uThixo wamazulu engamlandeli. Amen. Ithi uYesu Kristu kwincwadi kaYohane chapter 17 verse 3, bubo ke obo ubomi obungunaphakade ukuba mabakwazi wena ukuphela koThixo oyinyaniso naye uYesu Kristu omthumileyo. Amen. Ithi nabo ubomi buhleliphi? Ekuthini simazi uYesu Kristu kwaye kukuhamba ekhanyisweni ezimpilweni zethu. Okokuqala, funeka kanti simazile uYesu Kristu and kwaye simazile noThixo, simazile noThixo okuphela kwakhe and kwaye uThixo oyinyaniso. So abantu ehlabathini bahamba ebumnyameni ngenxa yokuba baye bamlandula uThixo, thina sekukhanyeni kuba sithe samamkela uYesu Kristu and kwaye amaKristu alukhanyiso ngenxa yokuba aye azamkela iindaba ezilungileyo kwaye nezibhalo ngobubanzi. Amen. Ngoba ukhanyiso silufumana, ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle ilizwi lakhe lisisibane kuthi lukhanyiso emendweni wethu. So kasithe sayamkela ivangeli, sazamkela izibhalo ngobubanzi, asikwazi ukuthi sihambe ebumnyameni. Lihlabathi lona kwelinye icala liye layilandula, alayamkela, layirejecta i-revelation kaThixo sele ivelile. Ide ithi iBhayibhile kayizama ukuba zoba abantu abangathanga bamamkele uYesu Kristu, athe uThixo weliphakade wazimfamekisa ngaphakathi kwabo ingqiqo zabangakholwayo ukuze zingabengezeli kubo isikhanyiso sendaba ezilungileyo zobuqaqawuli boThixo zobuqaqawuli bukaKristu ongumfanekiso kaThixo. Amen. Ncwadi yesibini wabaseKorinte chapter 4 verse 4. So siyabona apha ihlabathi liye lamfamekiso, sithi thina sibe excited kawuthetha ngoYesu Kristu, basijonge nje uba aba bantu bazisidenge. Thina kunezinto esizibonayo ngenxa yezu kaThixo ngoba amehlo ethu avuleka. Amen. Uthi athi ke thetha kakho uYesu Kristu, awusayi ukuthi ububone ubukumkani bukaThixo ungathanga uzalwe ngokutsha. Amen. So abantu bona abazelwe ngokutsha, abathe bamamkela uYesu Kristu njengeNkosi nomsindisi wempilo zabo, bayazibona izinto zikaThixo. Amen. And kwaye izinto zikaThixo zibanika umdla, ziyenza ukuba bonwabe. Xa kuthethwa ngegama likaYesu Kristu ube nokonwaba empilweni yakho, xa ushunyayelwa ngobuhle ngobukhulu bakhe, uzivukhuselekile unovuyo empilweni empilweni yakho. Bangcwele kufuneka siyazi izinto zikaThixo aziqondwa ngokwemvelo kodwa ziqondwa ngokomoya. Elomoya simfumana xa sithi simamkele uYesu Kristu. Amen. So kufuneka uqale kanti siyamazi uYesu Kristu. Xa simazi uYesu Kristu sakwazi ukuthi sihambe ekukhanyeni. Inkwaye sihlale ezwini lakhe. Kakhona ba singahlali phezu kwebhayibhile zethu kodwa sihlale ezini ithi kayithetha kakuhle likukudla ezimpilweni zethu and then sihlale ngamaxesha onke silinonelela izwi likaThixo lagama ukunonelela umeditate ucinge kulo ucinge ngalo uletyise usokucinga ngezwi likaThixo amen and kwaye izwi likaThixo lizawuba luvuyo empilweni yabo and amaKristu alukhanyiso ngoba enza imisebenzi yobulungisa ihlabathi lisebumnyameni ngoba alenzi imisebenzi yobulungisa sifunde la verse kwakhona kwabaseRoma 13:12 uyapha ku 14 ubusuku buhambile ukusa ke kusondele masilahle ngoko imisebenzi yobumnyama sixhobe intonga zokukhanya masihambe sizibekile ngokwasemini kungabikho kungabi sezindlwaleni nasekunxileni indlwala ke kuthethwa ngebhathi phaa imigidi yonke laa nto ihamba kulaa ndawo yezindlwaleni ekunxileni kungabi sekuphimiseni ekuphimiseni imibulo zonke zalula ebukrelekweni kungabi sezinkaneni nasemoneni yembathani inkosi uYesu Kristu ize ikwazelela inyama ningakhwezeli ningakwenzeli ukukhwezelela inkanuko zayo amen magama avakalayo singazozalisa inkanuko zenyama amen singazozalisa inkanuko zenyama loo nto sawuyenza xa sithe sambatha uKristu amen xa sithe sambatha uKristu so kubalulekile singabantwana bakaThixo sihlale siphila ebulungiseni bukaThixo sihlale senza izinto ezizawukwazi ukuthi zimkholise uThixo wamazulu and kwaye phaya ithi kayithetha kakuhle ubusuku buhambile ixesha lona imini ikufutshane thetha phaya ngokuza kukaYesu Kristu and kwaye uYesu Kristu uyeza bangcwele izinto ezenzekayo namhlanje ziyakhombisa ukuthi eninweni uYesu Kristu uzawufika kwamsinyane so amaKristu kufuneke abubeke ecaleni yonke imisebenzi yobumnyama amen in fact amaKristu akubeka akubeka ecaleni ayibeka ecaleni yonke imisebenzi yobumnyama amen amaKristu ayibeka ecaleni yonke imisebenzi yobumnyama funa nama pha kuYohane wokuqala chapter 3 verse 10 babonakala ngalento abantwana bakaThixo nabantwana bomtyholi bonke abangenzi bulungisa abangabakaThixo nalowo ungamthandiyo umzalwane wakhe amen so apha yabonakala ukuthi abantwana bakaThixo bazawubonakala ngalento bazamthobela uThixo wamazulu kodwa ukuba abamthobeli uThixo wamazulu ithethe ukuthi loo nto ayingabo abantwana bakaThixo amen ithi kayibeka kakuhle enye indoda children of God I identify by obeying God and unbelievers I identify by disobedience. Amen. So uba simthobela uThixo that's a sign luphawu ezimpilweni zethu olubonisayo ukuthi asingabo abantwana bakaThixo. Funeka siyibeke yonke imisebenzi yobumnyama. Masijonge apho umsebenzi wokukhanya. Ithi iBhayibhile sikukhanya. Sijonge umsebenzi wawo ukukhanya. Ukukhanya bangcwele into okuyenzayo kuyabuveza ubumnyama amen buyabuexpose kuyabohlwaya ubumnyama and kwaye namaKristu kumele ikanti anjalo ayakohlwaya ubumnyama imfundiso ezingezizo kumele sizohlwaye naye uYesu Kristu ngexesha lapho ezantsi emhlabeni wayezohlwaya imfundiso zobuxoki and kwaye ohlwaya ababhali kunye nabafarase kufuneke nathi siveze ukonakala okanye ubuqhophololo okuba khona and uYesu Kristu wenza loo nto Etempileni ngelaxesha efika ebetha abantu phaya zengababethi nje ngoba bebethengisa nje igusha. But into ababeyenza abantu ngelaxesha since iPasika yayiba seJerusalem abantu abaninzi babesuka kwindawo ezikude. So endaweni yokuthi abantu basuke kwezandawo zikude behamba negusha nebhokhu ukuze babingelele ngazo etempileni, babehamba nemali bafike bathenge etempileni. Kodwa aba bantu babenanisa pha into ababeyenza ukuba igusha ibiza bayi 600 besithi 1.2. Amen bangcwele, wafika uYesu Kristu wawakhupha onke lamasela etempileni. So kumele nathi sibe ngabantu abanjalo ezimpilweni zethu, sibonakalalise ukukhanya ngokuthi abantu basuke kwindlebendwano and kwaye basuke kwizinto ezininzi bangcwele. Amen. Ngoba singabantwana bakaThixo sabonisa njalo ukukhanya ezimpilweni zethu ukuthi sibe ngabahlobo, sibe lusapho and kwaye sibe ngabantu abathandanayo ezimpilweni zethu. Kodwa bonke abantu kodwa bonke abantu abangahambiyo ekukhanyeni bangcwele abazo expose ukukhanya. Into abazawuyenza bazasuke bavumelane nazo imisebenzi yobumnyama. Amen. Funeke sivumele eziklasini zethu sazi ukuba singaba bantu basenze into ba kwenziwe into wrong uzawuxela. Mboza uzawuxela uthi umboza you uyayazi uba ayikho njalo, akho suppose wenza njalo, but uba ngumntwana kaThixo indlela leyo yokwenza uba ubona umntu esibipene uthi mike okanye ndizamxelela. Amen. Amen mboza. Amaxesha amaninzi kwathiwa si-judgmental enkwalo si-narrow indlela esiphila ngayo indlela yakudala, kodwa singabantwana bakaThixo kumele sikuveze siba expose abantu abangaphiliyo ngendlela kaThixo. And kwaye ukhanya into okwenzayo kuvusa abo baleleyo. Amen. If ufika abantu balele ulight isibani uzawugqabana nabo. Amen. Ngoba ilight inendlela openetrator even if umntu ucimele kawulight isibani uyawubona amehlo yamuva and siyalwa ngayo loo nto phaa endlini. Ifandlelanga ebusuku light isibani. Amen. So ilight iza kwenza loo nto, iza kubavusa abantu abaleleyo, abantu abasele uthando lwabo lukaKristu belisele ludaka ezimpilweni zabo, besele lulusifa. But ngenxa yokuba kunomntu omvuthelayo omthandayo uThixo uzawubonakala nabo bebesele belala ngokwakamoya okanye benokonqena ezimpilweni zabo bebenokwazi ukuthi baphakame. Kwaye ukukhanya kusinika kusinika ubushushu. Amen. Sinika ubushushu and kwaye nathi sakwenza loo nto ezimpilweni zabanye abantu, abantu besele bephola kuthando lwabo lukaThixo ngenxa yokukhanya okhona ezimpilweni zethu, bazawukwazi ukuthi babe nako ukuthi baphakame bave shushu. Amen. Anako uphakame bave shushu. Singahlala njani singabantwana bakaThixo sisekukhanyeni? Sizawuhlala njani singabantwana bakaThixo sisekukhanyeni? Sawuhlala sisekukhanyeni xa sihlala kuYesu Kristu okukukhanya. Amen. Sizawuhlala sisekukhanyeni xa sihlala kuYesu Kristu okusekukhanyeni. Ngaphandle kokuthi sibe kuye uYesu Kristu kwaye sihlale kuye sihambe endleleni zakhe, asikwazi ukuthi sikhanye ezimpilweni zethu. Khona omnye utata wathi xa ebuya eluhambeni wathengela inkosikazi yakhe le box, and umsebenzi wale box kwakufuneka ikanti izawuglowa ebumnyameni, khanye ebumnyameni. But into abayenzayo bathi kayifika inkosikazi yayo yayithanda yayifaka endaweni eseyi engafunyanwa langa nje indawo. Kanti bizawusebenza kakuhle xa uhlalise elangeni ixesha elininzi kuthi kakuba mnyama iqale iglowe. Amen. And kwaye namaKristu funeke ikanti singabantu abanjalo and sizabanjalo xa sithe sahlala kuYesu Kristu okukhanya, sizawubonakalalisa ukukhanya kwakhe kwaye sawuhlala sikhanya xa sihlangana ndawonye kunye nabanye abantu abangcwele. Amen. Abanye abantu abangcwele. Because abazalwane once baphume enkonzweni bayakwazi uyidima ilight yabo just to fit in. Ukhanyiso lwabo balucime ngoba bafuna ukwamkeleka kubahlobo babo. Indlela abathetha ngayo benza ngayo ayibonakalisi ukuthi ngokubangabo abantwana bakaThixo ngoba imeko indawo abakuyo ayibavumeli ukuthi benze ngolo hlobo. Amen. So funeke umhlale ngamaxesha onke, uhlale nabantu abaza kuphembelela ekuthini wenze izinto ezilungileyo. Ithi palavesi nilukhanyiso lwehlabathi, ayithi khona ulukhanyiso lwehlabathi. Amen. So kasime sonke sihlangene sibalukhanyiso lwehlabathi, and kwaye kufuneke sihambe nabantu abazasenza ukuthi siyasenze izinto ezilungileyo. Amen. Andikhathaliseki noba kutheni mboza bayitshomi zakho zenza into eziphuma ecaleni, nawe ikhona into yenzayo ephume ecaleni. Isitshomi zakho nento eziyenzayo ephume ecaleni, nawe uyayenza. Amen. Because if awuyenzi uzawukwazi ukuthi uyibaleke into enjalo. Amen. And bangcwele, ukuze sihlale sikhanya funeke sikulwe umane sifihla ukhanyiso lwethu. Amen. Because ngamanye amaxesha xa uhleli nabantu okhonza nabo kulula uba uthethe ngoyesu, because aba bantu bayamazi uyesu and kwaye bayamthanda uyesu. Amen. But xa uphakathi kwabantu abangasindiswanga, aba bantu abamkhathelelanga uyesu and kwaye abamazi, abanye bathi akekho kwawubakho, akekho kwawubakho lo yesu. Amen. So funeke ngala maxesha anjeya uyibeke upfront uba hayi ke madoda mna ndisindisiwe. Amen. Ke bekubeka kwi-positions zoba wenze izinto eziphume ecaleni, funeke wena uziveze ukuthi usindisiwe, ungumntwana kaThixo, and kwaye sizawuhlala sikhanya ezimpilweni zethu kasenza imisebenzi elungileyo. Ithi phaya ukhanyiso lwethu malubonakale phakathi kwabantu, bayibone imisebenzi yethu emihle ukuze bazozivisa uThixo wamazulu. Amen. So olukhanyiso luzawuhlala likhona empilweni yethu xa sisenza imisebenzi elungileyo. Khathale ngabo badinga ukukhathalelwa, and kwaye bancede abo badinga uncedo. Ezo zinto zizawubangela zibonakalise ubuhle bukaThixo ezimpilweni zethu, and kwaye xa sibonakalalisa ubuhle bukaThixo buzawukwazi uattracta abanye abantu ukuthi baye uThixo wamazulu. Amen. So kumele sibe njalo ezimpilweni zethu, and kwaye masibambe le into, because even nam into funeka kanti ndiyayibamba, that ukuze ba sizawuhlala sisekukhanyeni, sizohlala sikhanya, funeka kanti iimotive zethu zi-right. Amen. Iimotive zethu zi-right. Ithi iBhayibhile phaya ukhanyiso lwethu ukuze abantu balibone imisebenzi yethu elungileyo, kodwa benze ntoni? Bazukise uThixo. Amen. So everything esiyenzayo funeke ibe ngozuko lukaThixo. Yiyo loo nto sithi sele sisenza imisebenzi elungileyo, sele sikhathalela abantu, sele sinceda abantu, kodwa injongo funeke ibe kukuthi uThixo wamazulu uzawufumana uzuko kuyo yonke loo nto esiyenzayo. Amen. Ibandla eyona nto liyenzayo, owona msebenzi luwenzayo, akokuthi siqale amabandla sizalise amabandla. Injongo yokushumayela ivangeli kukuthi uYesu Kristu azukiswe, and kwaye eyona ndlela emzukisa kakhulu uYesu Kristu xa athi umoni asindiswe. Amen. Xa athi umoni asindiswe. Kodwa everything else esiyenzayo elungileyo funeke singayenzi ukuze kujongwe kuthi. Amen. Kodwa siyenze kuba sifuna uThixo abone ukuthi unguThixo omhle, and kwaye unguThixo omkhulu, unguThixo wokulandelwa, unguThixo wokhonjwa. Singayenzi ukuze sibenefite, singayenzi ukuze siqhwatyelwe izandla ngabanye abantu, singayenzi ukuze sifumane isikhundla, singayenzi ukuze sifumane imali. Amen. Funeke siyazi uba zonke ezo zinto ziyayidima ilight emenga kuThixo ukuze ihlabathi limbone. Amen. Because bayazi uba asuka ngenye lo engenye icawe iqalayo eza kwenza imali ngenye ilanduka yenza eza kwenza izinto ezithile amen andithi imali ufuneke ebandleni ingabikho kodwa kumele sijonge indlela esenza ngayo amen sijonge indlela esenza ngayo imotive yakho and yazi motives zethu ngamanye amaxesha zi off even seluxelele ba iright ziyakwazi uba off so funeke sizigqale ngamaxesha onke lungisa ingqondo yakho imise kakhe uyazi uba yonke le nto uyenzayo kunothixo wamazulu ojongileyo and kwaye kunothixo ngenye imini ozayibonakalalisa yonke imisebenzi and kwaye nokuba bekutheni besiyenza laa nto amen nokuba bekutheni siyenza laa nto and kwaye apha sendigabadele ndilibele izingayithetha kakhe ibhayibhile esi sibane kufuneke singasifihli amen singasi mandiye pha ithi nina nilukhanyiso lwehlabathi umzi ophezu kwentaba awunakufihlakala kananjalo akasibaneki isibane basibeke phantsi kwesitya basibeka kwisiphatho saso sikhanyele abantu bonke abasendlini malukhanye ngokunjalo ukhanyiso lwenu phakathi kwabantu amen and kwaye this is a command le ndaba yokukhanya singabantwana bakathixo funeke sikhanye ithi la ngoma yabantwana this little light of mine I'm gonna let it shine I'm gonna let it shine and kwaye funeke sibe njalo in fact ayonto funeke ukuthi I'm gonna uthixo uthe masiyenze amen so siyalelwe ukuthi sizawuyenza whether wena namhlanje ufuna ngathi awufuni uphila ekukhanyeni khumbula utheni uthixo wamazulu empilweni yakho amen and kwaye phaa ithi ibhayibhile abanye bayasithatha isibane sabo basifake phantsi kwezitya zonke ezazinto phaa it carry the idea ukuthi izinto esizenzayo ngamanye amaxesha ziyakwazi usithelisa ukukhanya kwa ukukhanya kukathixo so ngamaxesha onke banxwele funeke siyazi into esiyenzayo ibe kanti zizinto ezizawuzisa uzuko lukathixo sityiwa yehlabathi amen indlela esingayo kufuneka ibe kayindlela ezawuattractha abantu ba-attractele kuthixo wamazulu ukhona omnye umshumayeli waseScotland bathi abantu bakulaa ndawo wayeshumayela kuyo indlela ababembona engayo indlela wayeziphathe ngayo yaba ngunobangela yokuba bamamkele uYesu Kristu amen bafune more of le nto anayo amen and kwaye nathi kumele empilweni zethu kube njalo kumele phakathi kwento yonke eyenzekayo abantu bathi ke bejonga thina bathi ndizamkhonza uthixo wamazulu amen ndizamkhonza uthixo wamazulu awukwazi uba lukhanyiso ungekho kuYesu Kristu amen and inye indlela ongankuyo kuYesu Kristu ukuthi ume uvume ukuthi uhamba ebumnyameni ukuthi ungumoni phambi kothixo wamazulu ucele uxolwe and then uYesu Kristu akunike ukhanyiso lwakhe uphile elukhanyisweni ucela sicimile sowuthandaza but phambi koba sithandaze ngifuna ubuza nje imibuzo emibili khona kule ndawo uthi mfundisi ndisindisiwe khona imini ndandimamkela ngayo uYesu Kristu ndimcela ukuthi andisindise kodwa amaxesha amaninzi andihambe ekukhanyeni ndicela uze uthandaze namfundisi ukhanyiso lwam ndilukhanyise phakathi kwabantu akekho umntu onjalo uthi ndithandaze naye ufuna ukhanyiso lwakhe lukhanye phakathi kwabantu isandla sam siphakamile because ndifuna ukhanya kwenzela uthixo wamazulu azozukiseka ezimpilweni zabantu enkosi ngezo zandla umbuzo wam wesibini uthi mfundisi ndivile uthetha ukuthi wonke umntu ongakhange amamkele uYesu Kristu njengenkosi kwaye nomsindisi wakhe uhamba ekukhanyeni ndifuna mfundisi nam uhambe ebumnyameni kodwa namhlanje ndifuna ukuhamba ekukhanyeni inye indlela ungahamba ngayo ekukhanyeni ngokuthi uzamkelela uYesu Kristu ndimfundisi azange ndimamkele uYesu Kristu andikholwa kuye njengenkosi andikwaye nomsindisi wam namhlanje ndifuna ukumamkela akekho umntu onjalo ithi nam ndiyafuna ukusindiswa namhlanje phakamisa nje isandla sakho sakubonisa ngendlela ezwi ngathi kwindlela onokuthi umamkele ngayo uYesu Kristu Ake kumdo njani. Phakamise nje isandla sakho. Ayenze ukukhula inhliziyo yakho, umoya ongcwele uthetha nempilo yakho. Namhlanje ufune kusindiswe, phakamisa wena isandla sakho. Siqhubeke sithandazeni. Baba Thixo Nkosi yethu nguYesu Kristu, Jehova simakade siyakubulela kakhulu nguThixo. Siyakuthandaza simakade abantwana bakho bephakamisa izandla besithi bafuna ukuphila ekukhanyeni. Khawubonakala abantu abanjalo banceda simakade, banika umoya wakho ingcwele, banika ubabalo lwakho, kwenzele Nkosi yami amathuba okuthi bakhanyise ezimpilweni zabo abekhona Thixo wethu. Ndiyakuthandaza Nkosi yami ukuba ukhona ubani kule ndawo ongakwazi wena njengeNkosi nomsindisi wempilo yakhe. Umenze Thixo wami angayeki ade akwazi wena njenge